SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Habeenwanaag sanna dhammaan timba meel kasto aad joogtaan waa jimco bisha abriil ay tahay 26 sanadka 2024 halkaad naga dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo si toos ah idinkaga imaanaysa studiogaannu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka waxaa ugu waaweyn maanta: madaxda bulshada muslimiinta ee dalkan Australia oo mar kale cambaareeyay sida dowladdu ay uga jawaabtay weerarkii mindiyeynta ee ka dhacay kaniisaddii magaalada Sydney; Rosie Batty oo hore u qaadatay abaalmarinta Australian of the Year ayaa ku baaqday in guddi qaran loo saaro rabshada qoyska ee gobolka New South Wales. Madaxda bulshada muslimiinta ayaa mar kale cambaareeyay jawaabtii ay dowladdu ka bixisay weerarkii mindiyeynta ee lagu qaaday baadari ee ku sugnaa kaniisad ku taala magaalada Sydney. Rami Abdul Sultan oo ka tirsan Australia National Imams Council ama golaha imaamada qaran ee dalkan Australia oo u hadashay bulshada muslimiinta ayaa dhaliishay waxa ay ku tilmaantay siyaalaha kala duwan ee dowladdu ay u wajahday labadii weerar ee ka dhacay Sydney oo mid uu ahaa dukaanka weyn ee Bondi Junction Westfield iyo mindiyeyntii ama tuureyntii lagu qaaday baadariga xaafadda Wakeley kaniisadda ku taalay. Xildhibaanad laga soo doorto kursiga galbeedka Sydney ee Fowler la yiraahdo Dai Lee ayaa iyaduna sheegtay inay dadka degan xaafaddaasi Wakeley la hadlaysay wixii ka dambeeyey mindiyeyntii baadariga ee kaniisadda Sydney 15 April. Waxayna warbaahinta u sheegtay in dhalinyarada yaryar ee bulshadu ay hadda wajahayaan cadaadisyo badan oo uga imanaya dhanka baraha bulshada. Bill Shorten oo ah wasiir ka tirsan xisbiga Labourka ayaa dhaliilay milkiilaha barta bulshada ee X. Elon Musk ayaa dowladda Australia ku eedeeyay faafreeb, gaar ahaan markii maxkamadda federaalku ay go'aamisay in la qariyo ama laga saaro bartaasi mindiyeyntii baadarigii Sydney ee weerarkaasi oo lagu tilmaamay mid argagixiso. Tan ayaa imaanaysa iyadoo baadarigaas la weeraray Mary Emmanuel uu markii ugu horeeyay hadal jeediyey wixii ka dambeeyey markii la tuureeyey, isaga oo sheegay inuusan kasoo horjeedin in fiidiyowyadaasi ama muuqaalkii laga duubay weerarkii isaga lagu qaaday ay ku sii jiraan baraha bulshada. Hogaamiyaha mucaaradka federaalka dalkan Australia Peter Dutton ayaa dhankiisa sheegay inuu ku raacsan yahay gudoomiyaha e-safety-ga go'aankii ay ku sheegtay ama ku dalbatay in waxyaalahaasi lagaga saaro baraha bulshada, laakiin waxa uu tuqnimo ku tilmaamay in dowladdu ay fisho in muuqaaladaas laga saaro dadka caalamka oo dhan ka daawanaya, laakiin isagu uu ku raacsan yahay in Australia laga saaro. Rosie Batty oo hore ugu guuleysatay abaalmarinta Australian of the Year ayaa ku boorisay dowladda gobolka New South Wales inay ka fakarto inay aasaasto guddi qaran oo loo saaro arrimaha rabshada qoyska ama waxa loo yaqaano domestic violence-ga. Chris Minns oo ah premierka gobolka New South Wales ayaa isagu bilaabay dib u eegid lagu sameynayo arrimaha domestic violence-ga iyo shuruucda dadka lagu sii daayo damaanada, kadib markii Molly Tyshirty oo 28 jir ahayd la sheegay inuu dilay nin ay la saaxiibahayd ama ay wada socdeen. Dowladda Victoria ayaa sidoo kale iyaduna samaysay guddi qaran oo loo saaray arintaasi family violence-ga, waxayna aqbashay dhammaan 227 talooyina oo guddigaas uu soo saaray sanadkii la soo dhaafay. Dukaanka weyn ee Woolworths ayaa la ganaaxay $1.2 million kadib markii dukaankani uu qirtay inay ku guuldareysteen inay shaqaale u shaqeynayeen siyaan lacago xaq ay ugu lahaayeen fasaxa ama waxa holiday-ga la yiraahdo gaaraya $1 million. Lacagtaas ayaa ka maqnayd baa la yiri 2200 oo shaqaalaha dukaamadaasi uga shaqeeya gobolka Victoria. Dukaankan weyn ayaa wajahayay ciqaabta ugu weyn oo ah ganaax aad u ballaaran oo gaarayay $10 billion. Laakiin xaakimada maxkamad ku taala magaalada Melbourne, Nahraan Warda, ayaa Jimcadii maanta ahayd ogolaatay in ganaax ka yarkaas uu yahay mid ku haboon. Cadaariruntu ugu dambeysay ayaa muujinaysaa in Liberal National Party-ga oo mucaarada gobolka Queensland uu hadda cagta saaray inay dhici karto inuu ku guuleysto doorashada soo socota ee gobolka Queensland, iyadoo taageerada loo hayo dowladda xilka hadda haysa uu aad hoos ugu dhacay. Cadaaruurintan ay sameysay shirkadda YouGov ayaa muujinaysa in marka labada xisbi laysu fiiriyo, waa Labour-ka iyo isbahaysiga taageerada LNP oo mucaaradka ay 200% korortay oo hadda ay gaartay 56%. Marka loo barbardhigo cadaaruurintii u dambeysay la qaaday bishii Oktoobar, tan ayaa loo barbardhigayaa 44% codbixiyaasha oo taageersan dowladda. Kadib markii dad ka badan 1,000 qof oo codbixiyaala su'aalo la weydiiyey intii u dhaxaysay bishii Abriil 9-keedii ilaa isla bishaasi 17-keedii, maciishada cirka isku sii shareereysa, caafimaadka iyo dembiyada ayaa ahba la yiri arrimaha ugu waaweyn ee codbixiyaasha reer Queensland ay eegayaan doorashada soo socota. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalkan Australia, Scott Morrison, ayaa dadka la wadaagay in uu daawooyin u qaadan jiray walaac ama walbahaar intii uu xilka ugu sarreeya dalka hayay. Mr. Morrison ayaa arintan waxa ay ka mid tahay buug uu soo wado oo uu qoray, waxaana uu la qaybsaday joornaalka The Australian, halkaas oo uu ku qoray in uu soo maray xanuun iyo dhibaato aad u ballaaran intii uu hayay xanuunkaasi walaaca ama waxa anxiety-ga loo yaqaano intii badnayd intii uu ra-iisul wasaaraha ahaa. Waxa uu sidoo kale sheegay inuu aad uga baqayay inay aad uga sii darto haddii uusan daawo isticmaalin. Qareemada Harvey Weinstein ayaa u dabaaldegay go'aan lagu tuuray xukun ninkaasi lagu riday 2020, isagoo lagu eedeeyey kufsi iyo falgaboodyo haween lagula kacay. Tan ayaa imanaysa iyadoo dadkii aasaasay dhaqdhaqaaqii loo bixiyey Me Too iyo dadkii ka badbaaday tacadiyada ama kufsiga ay markaasi aad uga caroodeen xukunkan, iyagoo ku tilmaamay inay tahay tallaabo dib loogu qaaday dhaqdhaqaaqoodii. Shir jaraa'id oo ay qabteen qareemada Weinstein, Arthur Idala ayaa ku tilmaamay go'aankan inay maalin weyn u tahay dalka Mareykanka. Waxaa suuragal ah ayaa la yiri in xiriir uu u dhexeeyo vitamin D-ga iyo in difaaca jirka qofku uu isaga difaacayo kansarka uu markaasi sii hagaaga ama fiicnaado. Tan ayaa laga soo xigtay daraasad cusub oo la sameeyey. Daraasadan ayaa ogaatay in jiir la ogaaday in markii vitamin D la siiyey ay taasi dhiirro gelisay ama samaysay inay kordhaan ama kobcaan bakteriya caloosha ku dhalata nooc ka mid ah taasoo xayawaanka siisay difaaca jirka oo uu isaga difaaco xanuunka waa kansarka. Saadaasha hawada Brito Sabtiya magaalada Perth inta badan waa cadceed iyo 25°, Adelaide waa qayb ahaan daruur iyo 20, Melbourne waa qayb ahaan daruur iyo 19, Sydney waa qayb ahaan daruur iyo 23°, Brisbane roobab iyo 24, halkii Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 65 senti oo lacagta Mareykanka ah.